hari impamvu ebyiri mu masesengura turimo gukora. Impamvu ya mbere ni politiki imbere mu gihugu muri Israel, cyane cyane twarabonye ko mu mezi ashize habaye imyigaragambyo y'abadashaka ko ari amategeko Netanyahu yashyizeho yo gukumira nangwa se yo guca intege urukiko rw'ikirenga muri Israel mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe. Aho ngaho rero byagaragaye ko icyo cyuho kuba leta nangwa se guverinoma ya Netanyahu yari yarashyize imbere cyane cyane ikita ku bibazo by'imbere mu gihugu, noneho ikibagiza ko ku ruhande aho muri Gaza hari umutwe wa Hamas ushobora kuba wakora nk'ibyo twabonye wakoze. Iyo ni imwe mu mpamvu yatumye biriya bitero bishoboka. Ikindi indi mpamvu ya kabiri inakomeye ni umutwe wa Hamas mu kugaragariza biriya bihugu by'Abarabu bimaze kugirana imishyirano mu rwego rwa diplomasi na Israel, ivuga iti rwose ibyo cyangwa se abanyepasiri muri rusange bavuga bati ibyo bihugu by'Abarabu birimo gukorana imishyirano mu bya diplomasi bizatuma ikibazo cyacu nk'abanyepalestine kibagirana.
Kugeza amagingwa ya ingabo za Israel zirakoresha indege, birashoboka se ko bazanagaba ibitero byo ku butaka, cyane cyane ko hari abasirikare n'abasivili bajyanywe bunyago?
Ngira ngo ibyo birashoboka, ariko icyo ni icyemezo guverinoma ya Netanyahu ishobora kuzafata bigoye, kubera ko byaragaragaye nko muri 2005 buriye mu rwego rwa gisirikare hari ibyemezo ufata ari ukavugute se kujyayo biroroshye kuko Israel ifite ingufu za gisirikare yakoresha ikajyayo, ariko kuvayo nivayo se imaze gukora ibyo bitero bizagenda gute? Aho nkeka yuko ari naho bamwe mu basesenguzi bari kuvuga bati ni byiza kuba Israel yakora ibitero byo mu kirere igafata n'izindi ngamba, ariko kuba yajyayo ikoresheje inzira y'ubutaka hari uburyo byazagorana, cyane cyane mu kufata ibyemezo kugira ngo baveyo. Ese byagenda gute? Ni ibintu bigoranye cyane.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze yuko yifuza ko hakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo kiriya kibazo ukirangire. Izo nzira zirashoboka, zizakorwa gute, zizakorwa nande?
Diplomasi irashoboka. Irashoboka ni nayo numva nzira ya mbere y'ibanze ishobora kurangira kiriya kibazo cy'abanyepalestine na Israel. Uburusiya bwamaze gutangaza yuko bushyigikiye iyo nzira ya diplomasi, bunahamagarira ibihugu byombi kuba rwose byagana iyo nzira ya diplomasi kugira ngo ibibazo biri hagati ya Israel na Palestine birangire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden we yavuze ko yatangaje yuko ashyigikiye byimazeyo Israel ku buryo igomba guhashya umwanzi igashyurira mutwe wa Hamas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hanyuma urabona ko ibihugu byinshi koko bishyigikiye ko diplomasi ari yashyirwa imbere, ariko urabona iyo habaye ibitero nka biriya Israel uburyo ibigenza nyine nayo isubiza ibitero ku buryo budasanzwe, ari nabyo turimo kubona birimo kubungubu. Uburyo bwa diplomasi nanone urabona ibyo twakwita nka public opinion, cyane cyane ku byerekeye umutwe wa Hamas mu bihugu by'Abarabu, urabona nko mu gihugu cya Iran, mu gihugu cya Turukiya, mu gihugu cya Lebanon, harimo abaturage barimo bakora imyigaragambyo ishyigikiye cyane umutwe wa Hamas. Noneho nko mu gihugu cya Egypt hari umupolisi wamaze kwica kurasa abanyeisraeli babiri bikoreraga ubukerarugendo. Urumva ko sentiment ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo abanyeisraeli batangiye kugenda bagaragara mu bihugu by'Abarabu ku buryo urwango rurimo kwiyongera. Ikindi umuntu yavuga mu bijyanye n'uburyo kino kibazo kizakomeza ni ukuvuga ngo imishyirano hagati ya Israeli na bimwe mu bihugu by'Abarabu yenda byanatekerezaga ko imibano mu bya diplomasi ishoboka, cyane cyane bizagenda bisa nk'aho bicika intege. Ni ukuvuga ngo ibihugu bitari byakagirana imishyirano mu bya diplomasi byatekerezaga kuzagirana imishyirano mu bya diplomasi na Israel kuri kubera ibi byabaye, bino bitero Hamas yakoze n'ibitero Israel nayo yashubije, ibyo bizaba impamvu ikomeye y'uburyo y'uburyo ibyo bihugu by'abarabu byifuza ko byagirana imibano mu ya diplomasi na Israeli bizabigendamo bigura intege ku buryo urumva ibintu birimo kugenda bisubira.